moyon dina wet lon te sax li ma jote ak yow dafa ayul bi lay li ma jote ak yow dafa ayul
Yeah. Janga, you're Beautiful.
My cherie, je t'adore. You
are the one, we don't take away me pin. And maybe you, we don't take away the pin. Girl, it be you, we they drive me insane. You want the sunshine every time you rain. You're beautiful, beautiful, and incredible. Shorty, you incredible. I'm so in love, girl, you're the bomb. Girl, you're the bomb.
You're beautiful. God, you're beautiful.
Hey, you have been so many places and I've seen so many faces. Some are more than seasons, some are beauty queens from all races. Some with braces and some you can embrace. But you're the ultimate and baby, straight up, you're my ace. Now you the make a grace and I the live by your grace. No matter what the best, girl, now you the win the race. You fine like a vintage wine and you the shine. Girl, until the end of time, you will always be forever mine.
You are the one, we don't take away me pen. Only be you, we don't take away the pen. Girl, it be you, we they drive me insane. You want the sunshine every time you rain. You're beautiful, beautiful, and incredible. Shorty, you incredible. I'm so in love. Girl, you're the bomb. Girl, you're the bomb.
Atana bi I'm lonely.
Need to know our not to do chicken, but need to know our not.
ma Daniel Nanga. Isu moni nyango, ezanga bolimbi sina mokili ya sepa. Donenga elewa batimen, soko limbi singa ite monshu.
Mère Alice.
Yando koma mamo na bolimbo yango na. Sotanga, kanda nama beo kimela nga damas paske na jali bombi.
Deli Christelle.
Na solo la kiviente na bambasa ye. Tana po. Pona moto ta conscience kaza na kare, il est à pamba parce que ça concentré. Bongo na ye, appétit meke, courage nos autres pour qu'on nous dé. Oh oh, Daniel nous a wati boni monanda. Choisis ma tata na ye.
Le vénérable grand maître à l'Orient.
Dole na makamba komo ta mono na baba pone na ngabo. La bita mo makamba ekobe bana no bongo mata na moto bo pesa kita. Quelqu'un qui pourra pour mon choix, à cause à la trésor, caché là, même au thème et mon chou.
Les deux débés et Gangueso Gaïa.
Sokina Kaka Daniel Sassou, bon pisan à côté, combien la cangaille, à tia cangalaise. Bisson mi balitolinga, cabalinga, bisson, et son bon départ, si la fidélité attire la stabilité. Mais pour qui n'en peut qu'un de mon monnaie, Daniel.
Si le collège
a commis un épisode à Souka, mon ingoé.
T'es si en pata.
A la Kisama, mon ingoé à coup du sang.
Pinta la José.
Abena, moi, la voyons. Soucier, contrôler, bijoutier. Honorable à craquer. Et Bela Bastam, Patien, la vanité, il est là pour la voyage. Ceux qui nous ont la capable de nous faire.
Je veux rester à la terre pour toi. na mototé Mego esma materiel ma be a boli mweza na mo permi Kisu mouni ni na sali soki na zoli na sheri na nami Kisa eti tanza me mo bala lika mwasi na
Yaga el kese
Nye na linga ka
Hanses chika
Le toa na priyom se toa Kure wote la mai na mo kiliba ko ma bine
Ya nikiti
Tana na nyel to ruta na fiansa Ya prieto la tapete na mo sabine kise Na miswa sa besa
Mimi ati sina lolote Laba wakwambie sina ujanja juu ya Wasi kudangani watakupa utaka chochochote Wataitoa wapi furaya Mana wabaya Hawatoki mbali Jirani yako wendo anapenda usile Hawatokubali Kuna bendera pezi lako inapepe Hawatokujali Kipinda mbacho mawazo anafanya usile Watakutupia mbali Sulisemu nataka gari na nimekubali kwenye kabini Tule mbegu na ugali kesho tutapata kipenzi nivumili Kini tema itakuwa netari tanipa na jali kitenzi nini Tumetoka mbali mazoea Na usha kwa maua Sijaribu wapi nende na mikuwa konshajipia Ilo sifanye kama fimbo Ufanane na timu Ukashindua kujali mwenivu yangu Siulisemu nataka gari na nimekubali kwenye kaminimi Tule mbegu na ugali kesho tutapata kipenzi nivumili Kini tema itakuwa netari tanipa na jali kitanzi nini Situmetoka mbali
Mazakale oh sangulo mapepe kale
Silipendwa
Kizamani kutoa kadi na maua
Silipendwa
wanataka mani ukilipa unakuwa rua
Silipendwa
fundi kitandani soma nguvu kujikamua
Silipendwa
unafika ndani kuja Tomasa unachanua
Silipendwa
wanawake wa leo wanataka mikakati Ukiwa mzogaji Akia mungu wapati
Silipendwa
Mapenzi ya video Hata kutoa kamasi Eti nikinywa maji Na kuona kwenye glasi
Silipendwa
Upiga chabo geto
Silipendwa
Kono na deto
Silipendwa
Chi
manje ina kapetu
silipendwa
manje ina mobetu
silipendwa
hizo ni sama za kale sangulo mapepe kale bolingondo mbolo
silipendwa
wanga chipolo polo
silipendwa
na maji ya kandoro
silipendwa
simba wa morogoro
silipendwa
time is party sukari kuru kabisa
silipendwa
hivi yuko wapi MB dogo latifa
silipendwa
babu tale wapi papa misifa
silipendwa
squeezy party atwenda kikibisa
silipendwa
mpira na pele
silipendwa
tanu na nyerere
silipendwa
achangedere
silipendwa
alusi mabere
silipendwa
eti uze nyumba wekeshe maba eti lazimishe ale kukata Sabuni kicherema
silipendwa
mabanda ya sinema
silipendwa
ikumba na mlema
silipendwa
diamond na wema
silipendwa
hizo ni sama za kale
sasa manangu
sambulo mapepe kale
kale
magina sogi dogi
silipendwa
chaneli analogi
silipendwa
uviza cyborg
silipendwa
banda me anodi
silipendwa
unani bipum kupigie umeiweka vocha ule wewe lipe mie umeniona rofa Madada wenye majina acheni visa unaita ukale dina nakwenda tisa nywele za kichina
silipendwa
pochi za kwazi
silipendwa
tena na beti
silipendwa
bashi te kwa jina
silipendwa
hizo ni sama za kama
za zamani
sangulo mapepe kali
la la la
na mitaba chani
silipendwa
TV kwa jirani
silipendwa
adira ifani
silipendwa
asari haifani
silipendwa
Kunichunguza naishi wapi
Silipendwa
Nala chapati kwa maini ya umakati
Silipendwa
Kuto kunikalia chini unakamati Oh ya rapi masikini kunize haki Samba mapangala
Silipendwa
Kifanki kajala
Silipendwa
Onyango na jangala
Silipendwa
Lufumu kandala
Silipendwa
Feni nibido modomo Tutupia nitunguli Kisa pesa za mbomo Musimu wa magufuli Bongo mani yondo
Silipendwa
Sikinde msondo
Silipendwa
Magari ya udongo
Silipendwa
Abu waloi yondo Silipendwa
Iso
ni sama za kasi
Nizu maga
sana
Sangulo
mapepe kale TV za kichogo
Silipendwa
Wakina mandojo
Silipendwa
Kina yogo
Silipendwa
Kina tupogo
Silipendwa
Kati msiba ukiona bundi Unataka kupagawa Tulale makundi makundi Kuoko papo popawa
Silipendwa
Uno ya echi baba
Silipendwa
Domo cha hijabu
Silipendwa
Nichezo ya kiba baba
Silipendwa
Wale wapiga madili sasa limbaya
Silipendwa
Hizi sama sama kufuli siza jakaya
Silipendwa
Ugombi wa Mr. Nice na Dudubaya
Silipendwa
Fika tuni vya madenge baba ubaya
Silipendwa
Wago mchongu Mr. Bini Wapi bambo Wale wasamiaji wa Belini Wase wa hambo Ifiyo Wapi Benjamin, wama mojambo, wapete na muaporini, vita na rako. Nanda mjela jela,
silipendwa.
Kidali kongolela,
silipendwa.
Maxi na zembwela,
silipendwa.
Jumanecha na fela,
silipendwa.
Izo ni sama za kale,
sama za zamani.
Sambulo mapepe kale. Kamanda dasinunda,
silipendwa.
Kalumanzira ndumba,
silipendwa.
Sembuza dole gumba,
silipendwa.
Johari na kanumba,
silipendwa.
resterai à tes côtés. T'es ma reine, t'es ma reine, t'es ma reine, t'es ma reine, mon cœur t'est destiné.
Je ne m'abandonnerai pas totalement, de peur de ne pas avoir équivalent à ce que tu reçois. J'entends déjà le compte en bout. Ma fierté me tue, ma fierté me tue. Ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal dans le fond. Ma seigneurie, l'amour que j'ai pour toi dépasse-moi tous les mots.